olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu na faali e le palemia Anthony Albanese, o le faai unga le sui o le senate Fatima Payman e faa maavae ma le faa faletui, ma le vae ngā upufai e le leiba, o se faai unga na ia faia ilona lava loto fuati e ifo malona loto malie e le i faa maalosia SAC. E vaa yaso na faa te ale tu maupe na suspendai, Senator Fatima Payman, ina ua ia kolosia le fola o le maota o le senate, ma pālota faatasi ma le Greens, i le mau mose mālo tu ma otio Palestina. O le aso ananafi, na faailoa mai ia Senator Fatima Payman, ua faiela na faaiunga e faa mawae, ma le vae ngā upufai a le Labour, ASA, ile senate o se sui tūtuatasi.
And if you look at some of the meticulous timing of events, including Senator Payman choosing question time yesterday to make the statements that she did, people can draw their own conclusions. You know, I have mine. People will draw their own. But people should be up front about their actions and should be accountable and responsible for them.
Le Palemia Anthony Albanese. Ae talu mai le faa maawae ngā Senator Payman, mai le vae ngā upufai e le leiba ma le faa faletui, ma sāu no ai le taitai o le itua ngai Peter Dutton, e le ai se awa noa, e talia ina ai au se talia nei, ni whainga mani manatu faa itu au.
We saw it with the Catholics and Protestants many decades ago, and if you look at the Muslim Vote website, they talk about their principal aim, their first objective, to support Palestinian territory. If you're elected to the Australian Senate, you're there to represent the people of Australia.
Le taitai o le itu wangai, Peter Dutton. Inisio tala i le nei aso ua tāpunia whale pālota i whainga pālota mō le pāle mene o Peretania. Lea ua mānu mālo ai le vāenga upufai e le leiba, ma avea ai kia stama, ma pāle mia o Peretania. Ua se fulma le whātau sanga o le whainga mālo o le Conservative Party, o se whainga mālo na mōli mawina le feto ai ma le vaevae ina i tau sanga mulimuli o le paia inga na te nei, le tu ua o le Union mālo Europa, le te leo whaitionga i le awala na pūle ai pui puinga o le whaa ama i tele COVID-19 se fulma leiva, le tu ula i mai o se tangata initia e tāpua i Hindu i le tofi pāle mia. Na saunoa se tasi o tangata pālota Harry Clark o se loia, e le whaingo fie le ngā luenga o le awhenga i nei ma se whainga mālo a le Labour.
I think coming into this, you know, everyone was kind of expecting some kind of Labour victory, the extent to which we didn't really know kind of going into the election. The proof is in the pudding, right? You know, bills have got to be passed, policies have got to change, there's got to be a different sense of attitude in terms of how the government's going to approach things. Until that kind of changes delivered at a real tangible level and people feel a sense of difference in their lives, I don't think you can make that sentiment. It's too early to call.
E se lau miliona tāla o le awha alu o le mālo tele i ngā luenga o le fausia ma le toe wha alele iau au au nanga mōre soi fua mālo lo ina o tangata mua muai au se talia nei. Na saunoa le minisita o mata upu i tangata mua mua Linda Burney o se vaenga le nei o le taliatu o le mālo i whautuanga a le komisi le Productivity Commission i le reporti o le Closing the Gap. O loo au fiai, le siitia o le tūlanga o tangata mua mua i mata upu i aonga, so i fua mālo loina mawhale.
Today we are considering our response to the Productivity Commission review, which found we all need to do better. It's an important part of strengthening and reinvigorating the partnership. The Commonwealth will speed up progress on the Aboriginal and Torres Strait Islander review, the assembly and the independent mechanism. And we will continue to deliver on our significant investments.
Le minisita o mata upu i tangata mua mua i le whainga mālo o le Labour, Linda Burney. Wai iaise la la wha au popo o le ofisa o la fonga le Australian Tax Office o le anga lulue whaatasi ai ma le Australian Financial Crimes Exchange. O le itu tino le nei e tūtu otasi ma o le anga wha ma le suasuaina, ma le faasoaina o faamatalanga. E pui pui ai tangata mai whainga tau faasese, ma whainga soli tū la whono, e ngā umanga o iai a lātou tupe, pe e whaingoina o scams. Na saonoa le minisitao o unangai tupe po Financial Services, Stephen Jones.
And the sort of intelligence I'm talking about is where we know that scammers are using particular URLs or particular phone numbers or particular websites to attack their victims. That will be shared with the Australian Tax Office, where banks detect mule accounts or suspicious activity from particular destinations. That information can be shared with the Australian Tax Office.
Le Minister o Onanga I Tupe, Financial Services Minister, Stephen Jones. Ua faalia le paalemi o Israelu, Benjamin Netanyahu, so o se isi e faya se ngā yoinga e a afiai le saonga le muo Israelu, o le a makaina lona muaulu mō le oti. Na faya lana saonoanga ina ua fanaina e le faala potopotonga a Hezbollah mai le panona, le ovai le lua se lawa roketi o pomu, a ngai I ele ele o Israelu. Na faalia Hezbollah, o le tali atu lea le faala potopotonga, I le fasiotia e Israelu o se tasi o na taitai o Mohammed Name Nasa. Peitai, o le tali e le paalemi o Israelu Benjamin Netanyahu.
Betoha maraha kasha mu Lebanon kavano ikaron.
In the midst of the difficult campaign against Lebanon, we established a principle. Whoever harms us is marked for death. We put it into practice. We know there's still a long way to go, but we are determined to restore security to the north and return the residents safely to their homes.
Benjamin Netanyahu mai lengangana e Peru.
Soe fie whaafafonga I nisi tala whaapea, whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.